Basango na VOA.
Mpoko elamu na baiban sobo juli baku ya kulanda sango lukota Lingala na VOA, The Voice of America, Wuta Washington, Edi Isango. Gouvernement ya Amerika ebimisi mobeko moye moko pimela nationalité américaine na ba migrant to bapaya baye bazwaka lisalisi ya l'état to pe assistance sociale mibeko mi sakulamaki lendi mi lobi ete ba migrant to pe bapaya bakota na États-Unis ba monisami lokola kozala mukumba na ekolo mibeko miango mi sakulamaki na Maison Blanche tundako ya mosala ya mokonzi Donald Trump yango elobi ete ekopekisa oyo babengi green card tope mokanda ya bapaya bandima mikovanda na USA na bapaya na bamigrant soki pe basi bazwa mikanda yango ekopekisa bango kozwa nationalité tope kokoma bana ya mboka ya Amerika. Na Congo démocratique, gouvernement ya Sika ebimi lisusu te lobi loleki lokola esakola maki. Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba azwaki omokolo mwa yenga mikanda ya nkombo ya baye ya kasha lisanga ya président Félix Tshisekedi pe ya FCC ya mokonzi ya kala Joseph Kabila. Alakaki kotala yango pe kopona kombo ya bango pe kopesa yango na Félix Tshisekedi na Joseph Kabila. Nsima yango nde azongeli balakisi bilongi ya FCC na kasha mpona kotala ndenge nini mosala yango ekokende. Mwanamboka Ilunga Ilunkamba ayebisaki polele ete kokamba ba ambition to mposa na bato na politiki esengaka mwa ntango. VOA Lingala eyambaki awa na Washington moko ya baye batalaka makambo ya politiki na Congo pe bamanyoloka yango Anthony Ndala.
Gouvernement zo wumela parce que il y a des critères, des instructions, il y a biloko au président alingi et salama azo mona yango te. Donc raison pour laquelle lelo falake bimibimite pona nini ba kombo oyo ya président lingi te et se retrouver sur la liste.
Serge Ibaka, Mosani Monene ya basket na NBA, Fédération Nationale ya Lisano Lié na États-Unis, a lakisi na Brazzaville, en Kenya, zwaki na équipe na ye, mobu moye na finale na Oakland, na Californie. Milulu Miango, Mizalaki na Bokutani, Toma ya États-Unis na Congo Brazzaville, Todd Haskell, asalaki na bakokani baye, na bakonzi ya ekolo Congo Brazzaville, pe bavandi ya mboka ye. Tukundala ete Serge Ibaka na ekipe na ye, Toronto Raptors, balonga ki championnat ya USA na ya basketball, sanza moko moleki na finale liboso ya Golden State, match minei na mibale.
Basango na Lingala na VOA Afrique 97.7 FM na Kisangani.
Na Kisangani mikolo misato mileki uto basali ya hôpital général ya référence Makiso bapemisi misala baboyi munganga mokonzi na bango pe balingi mokambi ya sika bolai ya sango na Dorcas Kankou.
Basali ya hôpital général ya référence Makiso Kisangani basengi na bakonzi kolongola ekipi ya munganga mokonzi akokamba musala kuna. Bafundi ndakisa kozanga koyeba kokamba musala bo esengeli ata bosembo omambi matali bosaleli mbongo olopital Lona. Talatina utomia mosala moko moleki baboyi mosala pe baboyi koyamba bakoni basika se bakoni bakala baiba zomaki ombeto ya lopital onde bazali kozwa kisi ya mosala misatu moye ministre ya etuka atali mambi mabokolongo no ya nzoto akomaki olopitalo kotala likamboliye ye ayebisite mosala mokozonga na mikolo mibale bazali kosolola na basali pe bakambi babango boye balisusu te bapulusu batindamaki hôpital général ya référence Makiso Kisangani po ya bokengi utu ngumba Kisangani Dorcas Kankou VOA.
Sport Tomasano, Afo Basketball, Baléopard Senior, Yabasi, Bazali Kobeta match, Yabaraj, na Cap Vert, Mpo, na Koyeba, équipe Nini, Ekuleka, na quart de finale, ya phase finale, et Bandaki, Mikolo Mileki, na Dakar, na Sénégal, Baléopard, Balonga Kite, ba match, nango, mi Balé Mileki, Kasi, et Sengeli Kozela, Souka na Sango, Nabiso, Yango, Yotokutani, na Facebook, pe na site internet, Nabiso, www.vowalingala, et Zalaki, Wuta, Washington, Edi Isango. We'll be right back.